ndi kufewa ena kulimba ngati njera kandi uza ndinendeka kata ntauza mantanjera sika kupereka chance sika kuuma manyazi pansi sika kufuna kondi chakufa sika kui zambiri mumva ndika princess kanga kapiche skanga ndika beauty simunga tsutsa ndinuma witness anga Chigondi chaledzeretsa ndikulephera kukhala sober pamene ndabulumukira mpoti chigondi chilibe boda wandigwira moyo wandigwira moyo hey. Wandigwira moyo wandigwira moyo wandigwira moyo wandigwira moyo
Pano ndiri ndibata For Monday, Tuesday Mpaka na pasabata Kamalila ngati Akupanga madrama Kama seka nanji Miss World akunama Musawone ngati mupu Panose ya mene funa kupula Akantanga kashula Apobi pano ibuda Mkope nde ilipo shua Nanga nchafula super Tapu pulumano puma Ndi wanyata kujitunda Chikondi chake chadongo solo Ngati perete Osifuna kutiso kuneza vaya ni mpepete Tima mvana magazi miyanda Tiri ndendende Nima kufila ngati sugar Ama filidu andi nchenche
Wandi kwira moyo Wandi kwira Wandi kwira moyo Ndifirisa champion Fila ngari Usain Bolt Achina uje nipot Kambaza ife lot Nandiga pa life support My future wife you can call Naemba ngari Microsoft Makomandi amundos Kufika ma Windows Company yopanda loss Pano share ndi yako Ma asetanga ndi yako Kanene kwanzako Zizwa watenga malo Wandigwira moyo Wandigwira moyo Wandigwira moyo